kitegeze kisera kyange bwatyo nansengula ku kawunga kamuwogo nandaza mu nsuku ezigudde akaleka nzera nsekerera abakeraano ne beekanula bambi bakeera mu nkoko ne banyulwa njuba enkomerero baffe ebikyayi bekata bikalu zebibi byontengudde sikyekulusanya walukagga nkimanyi nti okufuna kiba kitone kale ne bw'olitabaala obuna abaganga okujjako olwana kukyabba mbindula mbuto naye nga kyonoogabanayo byoya byansuwa oyo yatonderwa okuba nti aliba mufunyi sebone bw'alisobola ezo ture z'amagi bwebyo bye musiiba muwanuuza mbu atafune okakasa oli musanga azimbye muyenga olwo lw'olitegeera entegeka za mukama yatafune ne bw'omuwa akataleko wino bweriba bbanga dde n'emyaka kagiba ebiri oli musanga yeewolangege ku midaala nze mugenda kuntegeera bwe mutyo mpola mpola daaki neyankyawa muzze ku kifuba omwebaze nnyini byonna okuntonera ekkula mbayigira ebinyuma mu ngero obuwagizi oyo namuyimba ow'empindi ye mukadde ennyabo ze nnava mu ntumbwe z'omusajja agwana ente ekiriza nto kisirinnya buyondo ndi muzukulu w'omugenzi maawula ekinyerere ekindeese nga mpunya bulangiti ninawo ensongera mu nsonga kebe kabaka munnange kyekintu mikwano wano gye twalabye lwaki olwana gw'ofunye okugukyajamya mwegyo gy'omanyi nnokoddeyo wano okukyakira gwakyali n'abazadde bakwagala ddunda osinga awompuguma ng'ayita mizimu bambi bazadde be nga zeziyita embuyaga nze abo nsisinkanye enkumu nga bafunye n'ennusu yensonga odde obwamulekwa bwe bumwaziranya omusanga ajula singa nti maama baddewo bino ebirungi byenfunye naye n'agayako gwa mulina omulanga ky'okumulabya ennaku emifaliso osula ku vitafoomu n'ebbiya muzadde wo asula ku bideeya munda byensubi n'akagoya akooza kiro okuba alina kamu wagagga wadde yeeresanga akanyamasebo n'awuuta entulanga n'ekyayanywa bikalu nga kyamanyibwa akaddiwa singa onooyiga gw'oli muyambaka mwaminda samuweddemu mu bwongeera mbisolo okuyisa embuzi kubanga yeewalira nga bagitwala ku ttale ani akutuusizeeyo kalombeka ennusu ye taata weeyawa sukulu fiizi n'ojunwa obusanyusa omuzaddewo obuba butono ndaba kyokka ate ne ssabbuuni amusaba wayubu n'abo baliraanwa baamukoowa dda takyayala omunyu gwasiba abapeeka olimba nnyo bakuwana wano oguze ebbenzi ssempala ng'olina n'ettata ezisuubula amatooka eyo muzaddewo asaba akagaali okugenda enkozi oluusi bakamumba n'akuba akanuulo jjukira kitaawo ye yali omu kubafuna mpola kyokka yagwa ne ku mabanja weerera embuzi n'akolimbanga nti okuzaala kwamufa bbule nzaaba engeri eyambeerako omugumba omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno kwata olijjawo omuwundi gw'otafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno kwata olijjawo omuwundi gw'otafune mu dduuka kyokyawa maama w'emyaka omala esatu n'atuma n'ababaka ogendeyo nga tomuka najja alwala ng'abamuwa obuyambi b'ebbali amagezi g'olina ggwe n'enkoko ekusingako obukoko gy'obujjeko enkulu ebuzaala addala ogikweke n'eddakiika ziwera abiri oluvannyuma ogikomyewo mbuto ojja kulaba obujaganya nga bulabye omuzadde waabwo bonna ne bwetoloola okwaniriza ekkula lwakuba nti enseko z'enkoko nzibu zakulaba n'ebyo ebisolo ebindi embuzi ssaako ne pusi gwalina mu amagezo balese okupoosya dala mbutuufu maama w'omufudde mulabe kyokka ate oli kuzimalayo opokera nusu n'erinnya zakutuumye edda erya nkomane linda luli watula nga zikugeyengula ng'olwofuuse emboozi mbirabo by'endigi ate sinakindi n'obulwadde muse mukago laba bw'ojja owumpuku mu nzungirira nnyini munno okomawo mbazadde bo tokyali muntu nze kale yadde sirina nnyo lupiya nkumo naye akakatono kennina kwempeereza mbami kambeere nga sirina mbalambulera bwe mbategeeza embeera bakuma emyoyo ddala emyezi mwenda maama waawanirira ebbuto n'omutuuza mu ddagala n'okunywa ebikaawa najja peeruka maama wange kufuuka kala bameka b'owulira gwe mbuto abazijjamu pokafeera ddagalwa kuba nnyina takyalabwa era mbu yali mulazi omukwano baaba baawuye ne yeewuunaganya kukaabya n'ezziga oluusi ne byabaakola sebaabivaako kale n'omukwano gw'obuzadde gwe gukyakira gwakyali n'abazadde baagoolina makula obanga tonnanywa sukaali osooka eddadi n'ekikoyisha mami yazaala n'alera omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka osoma ebyawandiikibwa mu vanjiri mu kuruhaani ne bayibuli ojja kulaba tinno yalitya muzadde weera yatya mukama bw'abajoonyesa loolizaawo ojja kwokebwa abo abakyala b'oliko bazudde bukulu kale okukukyaya bakadde baawoota eby'ebbali bw'oba olumbye katale kusuubula ngoyi laba bw'owunza oleese ffene mu vundu nze kale banyumiza mbu nga nkyali ka bebi nga nnalwala mu ngeri yasusse mbe wali olabye ngera tewali alina n'assuubi nti naawona nze waaliwo eyalyangesegesa okuzingama mungu bambi n'abayambako bw'atyo mpolampola omanyi lubaale embeera ng'okanya n'enjala nassuuka naye nnabaleka ddala seke nga batunze buli ke baalina ntera empone kale buli lwe nzijjukira ebyondeka n'emmere ne ngula kasukaali n'eri eggaati eddene ezo engege z'omulwera ntwala ssatu ko n'ennyama ensava ne balya ne badimbuka naye okuggyako ow'obwongo nga bwajjula ssupa bw'ozaala n'osoomusa ojaagaana nnyini gw'ataazingamaka oba okufuuka kiwaya awaalirowoozezza omwana bw'atawanya bwe serunjo gy'ogulangayo kakkiro k'embuzi bambi n'omutwalira omukadde we ssemakula n'oyo nnalukwago gw'owafambisa entegetege bw'otakola ekyo ng'entasiima ye mukwano gwo naawaaki alina abazadde beeyo yenkola abantu bangi abakulidde mu bazibu enjolo n'akula n'abuuza bakadde be nga z'empewo nga baafa n'alaba bifaananyi bangi bafiira mu kuzaala n'aleka bebi ne kataloza ku buwoomi bwa bbeero bukyakira bambi ke kato ne bakapiika amata mu nkopo bwe nnaalabye ku bazadde bo ddala oli mu ggulu omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno gw'ata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mba nno gw'ata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka ekitiibwa kyo kigudde mbitaka jime olw'okusanga maama wo obeeya ne nnantume najja akuyita okugenda gy'ali ne weekweka ate bw'osooka omulaba n'oweta amakoona yadde kabi nnyo ng'era kampi baaba kambaliga keeka kuzaala omuzadde nedda tagulwa tokwatibwa nsonyi kukyatula nti oyo mami nti oba ye taata gwe nnasimbuka mu ntumboye bwe ssebo oli wa kitalo naye omuzadde y'ensulo n'awalwanyisa abasajja mukaddaadija oyo akuswaza gw'otya n'okulaga mu bannoobo yeyazaala gw'atemyanga ebimyaso mbaagaliza okukwata bye njogedde bassebo be bannya baateekindi okubissa mu nkola nja kudda ne bbaasa z'ebyabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenzi nze mubakadde mbaagaliza okukwata bye njogedde basebo ne banyaba ateeki ndi okubisa mu nkola nja kudda ne bbaasa z'ebirabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mubakaddeka omuzadde takulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kwatolijjawo omulundi gw'otafune ku dduuka omuzadde takulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kwatolijjawo omulundi